birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ali Kiba. Happy birthday. Happy birthday. Machozi ya furaha yananitoka kwa mbali, kuona watu wamejaa wana furaha hatari. Leo kazaliwa shujaa asiye na chembe ya ujeuri, Ali Kiba. Pongezi ziende kwa mama, mama mzazi, mama wa Kiba. Wendo umeza chema, twakuombea baraka kwa Muumba, akupe afya njema, uzidi kufaidi matunda. Ila yote kwa yote, happy birthday brother.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday. Happy birthday, Ali Kiba.
Happy birthday.
Namba 29 ifanye ya umuhimu kwako.